ngesikhathi isiqala bungizwa khona manje izolo amazwi akho ngithambisile manje unyukile sengiphindisa igadi masitholile zwakala ngathi ndala mangibonile ngesikhathi isiqala bungizwa khona manje izolo amazwi akho ngithambisile manje unyukile sengiphindisa igadi masitholile zwakala ngathi ndala mangibonile
Umphathe sobona kwapheni Bengize usho Kanti uyazenzi
Bengeke inhlelo kuthi bengephenyi
Amaphutha ngiwenzi Amanzi angena endlini Sandra ngiceluka Umphathe sobona kwapheni Bengize usho Kanti uyazenzi
Bengeke inhlelo kuthi bengephenyi
Amaphutha ngiwenzi Amanzi angena endlini Sandra ngiceluka
Sometimes they look down.